life again. Blessing. New level. It's about to go down.
Yeah, go B.
Siwezi tena kunyamaza, kila nafasi nitapata nitakusemea. You gotta feel it, a brother has admitted you are the love of love it.
Unerusha darira, emosiyo zikanyicha. Aburi jurangurura, to control myself, ikangura. Every day I'm in love, I'm in love. Buri jumbera musha, oya simbesha. Ni wewe malaika murinzi njira, ubanza nguvu ze byose byaba marira. Marira,
yeah. Fatu kubo kujane kuri kakajezi. Ahoraga tempa manzi ya kazuyazi. Oh, take me higher. Go mama, go mama, my desire. Go mama, go mama, take me higher. Go mama, go mama.
Farasi ya ungazi, chagua wewe nipo tayari kwa kazi. Ile kinazi, tujilipue mama tuitaji mavazi. Na tuvunjiki waji wachawi ya wezi. Kutembea kuna chesha kama unawezo kuruka. So take me higher na mkono nisha kushika. Sup to you mama usije ukaenda na mwingine. Shatupo mabegi sina safari nyingine. Sina maneno ya shari ni heri mpaka kwa heri. Mabavu bin makame kwako sina nmecha mbali. Though full hali na tutafika mbali. Sichelewe darling mentali na moto atari.
Oli mulunji, we wange, we netaga. Niwowe, umibyanje, naririmba haleluya. Bine rugoba, iyo nkureba. Challenge, your beauty is a challenge, eh. Niwowe marayika murinzi njira. Ubanza nguvu ze byose byaba marira, eh. Amarira,
yeah. Fatu kubo kujane kuri kakajezi. Bahora gatemba mazi ya kazuyazi. Oh, take me higher.
Bingwa saba.
Go mama, go mama, my desire. Go mama, go mama, take me higher.
Bingwa saba.
Go mama, go mama.
Yego B.
Nero musonga baby. Asesuro meza shenge we, shenge we. Let me take you down, take you down.
Saba.
Go mama, go mama.